Whoa.
Fresh out. Whoa. From NigerRemix.com.
Whoa. When the nyama yazi ninye singa ngoba masinga pila ngubambisana singa pumelela singa pumelela when the nyama olalela lalela yazi ninye singa ngoba masinga pila ngubambisana singa pumelela singa pumelela.
Tando no solo zondo zimbini siphilisa umuntu umona nenzondo zondo zimbini sibula lomuntu ngixolele mntakwethu ndingumuntu andifezekanga ngamanye amaxesha ndiyaphazama ndingaqondanga uyindoda ndindoda xa singafani masincokolisane uyikumkane ndinkosi ebekunyanzelekile sinquzulane silibulela nje ithuba sifumene ixesha sixolelane kuba isixhosa sithi aphuchithe kona funeka kuphinde ubuye wakhe tyani thethile mahla ngcwengile uthethe kwavokotheke endodeni ngaphakathi olusuku sikelelwe mandiyibulele imathi hayi suba segqibezela ngobanyela abathakathi ha ndithandi bendithetha andithandi bendidwaba kwi-interviews bendibuza ngoflash bakhangela indaba ish we came a long way sisaya kude ish jonga ndangambe skip it the back khala maqhude enqolom iqhube sixhosa masinyuke revolutshama kungumiwani ngokusikude ngokusikude soze basihlule bakhe sakubona uphethe i-crowns fika sihlute
wenze mnyama yazi ninye singanqoba ma singaphila ngokubambisana singanqoba ma singaphila ngokubambisana singaphumelela umfwethu uyigazela mi umfwethu uyigazela mi
fresh
uyigazela mi umfwethu uyigazela mi la mi